Just walk me through.
E ka ɲɛfɔ ne ye, a kɛra cogo min na kabini a daminɛ na fo ka taa laban.
Okay, I was kidnapped the 8th of April 2021.
Ne minɛna avril kalo tile 8 san 2021. An donna jihadisi marifatigi mɔgɔ naani. U ye mobili boli R4 kɔnɔna la. Mobili jɔra, kɔfɛ mobili wɛrɛ tilala ka na n ta. O kɔfɛ SUV mobili dɔ fana nana. Mɔgɔ saba u ye ɲɛ siri. U ye n ka fini bɛɛ bɔnna, ka n ka montre bɔ tɛgɛ la, n ka samaraw, ka tila fini kuraw donna. U ye n don mobili kura wɛrɛ kɔnɔ. Mujahidini mɔgɔ kelen. O wagati la a y'a fɔ n ɲɛna ko ni n ka denbaya sɔnna ka laɲini sabati ko n bɛ bila sɔɔni. O wagati la R4 kɔfɛ n y'a faamuya k'a fɔ ko n minɛna jihadisiw fɛ Mali kɛɲɛkɛyanfan na Jenim.
Munna e tun bɛ Gawo? I tun bɛ mun de kɛla yen nɔ?
Okay, the story begins in November 2020.
Nin daminɛna kabi novamburu san 2020 wagati. Wagati min na Jenim ni AIGS n'u bɛ kɛlɛ la Sahara kɔnɔna la. Ne tun bɛ fɛ ka dɔn u bɛ kɛlɛ la mun la. N ye wele bila n ka mɔgɔ dɔ ma n ko n bɛ fɛ ka kuma ni Alikayida ɲɛmɔgɔ ye. U ko ko n ka taa Gawo. Avril kalo tile 8 u ye n wele ko n ka na. N k'u ka bataki dɔ sɛbɛn k'a ci n ma n yɛrɛ ka lakana kama an ka sɔrɔ ka taa an ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na.
Who was some insider who lives there part of the year.
For your contacts, the people who invited you.
Mɔgɔ minnu y'i wele ka taa yen nɔ, olu kun y'i ka mɔgɔ dɔntaw de ye wa walima mɔgɔ wɛrɛw de don?
Yeah, I went to the meeting place with my fixer.
Ne tagara an k'an ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na, ni n ka fixer. O ye mɔgɔ ye, ale de tun bɛ kuma ni mujahidini ni ɲɔgɔn cɛ. An ka hakilila fɔlɔ tun ye, mujahidini olu tun bɛna an nɔfɛ, taa n'u ye u ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen. An ka kuma fɔlen-fɔlen tun kan ka kɛ miniti 45 kɔnɔ. O kɔfɛ ne bɛ segin ka na Gawo, nka ne ye san 2 de kɛ Mali kɔnɔna la o kɔfɛ.
But no, I spent almost 2 years in those part of Mali after that.
And so what was going through your mind when
it tumeka mirini mundi wati mna ibole aklama ka foku kuni yulo kitodi yufe.
Just 4 days after I really understood I was kidnapped because
kilinani kɔfɛ n y'a faamuya k'a fɔ ko mule kura ka da kan u y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko mule kura n y'a fɔ n yɛrɛ n k'u filila komi olu ye jihadisi fitininw ye n k'u t'a dɔn k'a fɔ bɛnkan de bɛ ne n'u ka ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o sɔnna k'a fɔ ne kana ɲininga n bi sɔrɔ n'u y'a faamuya n ko kɔfɛ u bena kila k'an bila nka fili kun tɛ ne yɛrɛ bolo ne janfara ni ne ka fikisɛri ye walima mɔgɔ minnu tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la ani ɲɔgɔn cɛ.
So after you realized that you had been kidnapped, can you?
Ibole ya kalama ki wulo kila ni ntikila mugo nunfe. Tuse ka nyefo nyi adogo kun folo ani akalu folo walma asam folo kera chugudi ibulu mugo nunbulu.
Okay, it's rough because it's totally different from a normal life.
Ah, kajugu niti bulu finiti bulu tega damu fion fosi fuite wajulokobi isim franchela shuni kile wani mwa marfatu de benyongon fe mumu chamante to ukame wadumini fene mandi kile fene bika ibi shikungo kono chenchena ibi yirema meiwe kasola chenchena.
In open sky, but you are in jail.
So were you not changed the whole time?
Okuma e bulu kunsulenteni njuloko eni wugati numbe konala.
Usually you are chained at
chamana jologo bi sen na fajiri wakati la ni ta kadam na 5h la ta 5h30 la fo du sajet soma ne kun sirlen do soma da fe o bina ka seli kelen ko fe le jologo bi la ni bi fuka far ko nyana jeke ne kun bo de fu nyana ga ni ye ko ju wera ke o bi klaki sirit bu ne bo jugani ko rolin o no wona ne soro.
I was just chained 5:30 p.m. to the next morning. Yeah.
And what were you chained to?
Ani e konsrilen do feng mena.
To a tree, to a rock. Most of the time a tree.
Unudo, yiri de tun taka cha.
Mhm. And did they ever tell you?
Walma we have ye krengrenya la kunjmena u ila wulukia.
I haven't
masiga jabi nyana masoro ni kola koko ube kelela ni anga jamana ya France kone France kai kuna nuka rola kone sega mi
citizen come in our land in our territory can be kidnapped.
Did they
we bugawa.
Okay, some odd things
ne ala jeshi chama yasa misika nyire bo bulo kofe nako gelera kosebe
few times to escape.
Were there other
moro tumi munu kungulo klendu ubulowa use mo wake julma kaboroj menfana.
So I met no stages
ma mo mena ni warawi ni kalo duru laban nu konnala ni utukalo flam samba flani mo ni kili frafina urudu yanfan jamana dendo jergo van deventer ali tumena na libi novembre samba flani tan wolonfla.
He was kidnapped in Libya.
You mentioned reading material.
Ibura gafiga kuma kuna sankuye gafe do dimega gafe nununkala. Uyo kurane de dimaga kalanwa. Ebe arabu kanfowa.
I don't speak Arabic. I asked for
the. Ni tarabu kama mengu kana kurane dia ukera November kalula nyafamia kafo ngo bina seka tumbu famia ipi ayamna seka ngo masala doni ayeku ngo ya ninu ngo nche doni kuma falen fanfelala.
To understand them.
So you think it made them
nyafamia e akilla o wale akera sababu ye wiyu bunye.
I think it brings that too. Yeah, of course, because one of their goals is to.
Kila ukumifuko deke kada kuka la nini kafu bifuka ntubi kado slamela. Ibadon mko chama na nani laje yasa ubiseka la tubi tu kumka slamela nyafuni chuo ya nyuma na yasa ubiseka duala tu kumna nguo ya kuna la.
Mm-hmm. Mm-hmm.